Radio Pulpit, 657 AM.
Oh, you have Donald Lawrence and the Tri-City Singers, Bathi Nilam, Bathi God's Favor. Uthulani kanhlela nayo uphinde wasibusisa ethi ziyabuyiselwa izinto zakho zonke lezi eziliwe usikhonyani zizobuyiselwa mzalwane wena nje methembe uJehova ukuthi nje uzohlala uzohlezi ekulwela ngazo zonke ikhathi singene ke ku the last hour isikhathi manje sithi 22 after 4 o'clock uyazi ukuthi ke sivamise ukuba ne discussion bekumele sibe no Mr. Joe Phalwane kodwa ke kube khona some challenges abhekane nazo. So today angeka kwazi ukuthi asijoyele. Uyazi ke ukuthi uma izi mhlambe uma sihlele kanje uhlelo bese ke alisahambi ngendlela okumele bekumele luhambe ngayo. Siyalithatha ke lelo thuba and then ngilinikeze wena mhlambe nje kukhona izinto bowuthanda ukusikhuluma nathi ungakwazi ukuyikhuluma nathi. So elakho lelo thuba. Ngicela ukuthi le hour siyisebenzise as a healing hour. Kukhona izinto okuwukuthi kwamanje o izinto ezenzeka empilweni yakho till nanamuhla kunzima ukuthi uyindlulise o undlule kuzo o uphole. So khuluma nathi, share nathi lezo zinto noma ungaba u-anonymous, it's fine. Ngoba ukukhuluma kuyasiza bazalwane and ukukhuluma kwenza nokuthi nalento oyibhodlile o lento othola ukuthi ke iyakulimaza la ngaphakathi uma iphumela ngaphandle ayisenawo amandla, yabona. So asisebenziseni leli hora as a healing hour. Yini enzima ukuthi uhile from yona, uphole from yona? Kungenzeka ukuthi it is something eyenzeke 20 years back, it is something eyenzeke izolo, iyenzeke iviki liphelile, nanoma yinini nje, kodwa kusasenzima for wena ukuthi undlule kuyo, ukhohlwe ngayo, uqhubeke ngempilo yakho. Omunye kwamanje impilo yakhe is stuck because of usayiphethe i-crush uthi, you know what, lo yena angeke ngimxolele, into angenze yona ibuhlungu. And ungaqapheli ukuthi kulimala wena at the end of the day. Lento efana nale nkulumo okuthiwa unikeza omunye umuntu i-poison ukuthi ayidle, kodwa uthole ukuthi ekugcineni iyenzani, angazi ukuthi ngiyibeka kahle na le ndaba, kune nkulumo ekhulunywayo something about a poison, you know, or ukuthi you drink a poison but you expect ukuthi ibulale the next person. No, izobulala wena. So amagqubu uma uwaphatha uwabamba kuwena, ama grudges uma uwabamba kuwena, and then wena thinking ukuthi uyamlaya lo muntu okuzwisa ubuhlungu ngoba ngeke umxolele futhi awufuni ukukhuluma naye, you know, all those things. Ipoison oyidlayo wena, ipoison engcolisa umphefumulo wakho, engcolisa ingqondo yakho, engcolisa inhliziyo yakho. Yingakho ekugcineni kosuku uba umuntu obitter because you can't forgive. So ungayidli leyo poison bese uexpect ukuthi the next person uyena ozosafara, kuzosafara wena. So asibeni ne healing hour kuleli hora, but before ngikwenza lokho kunama voice note aye angena lana nishera izwi likaNkulunkulu. Ngicela ukuthi ke ngindlule ngawo lama voice note. Yabona ukuthi ke izinto njengoba ngisho ngithi thina siplan ukuthi sizenze kanje, kodwa ke bese sihamba ngenye idirection. So miningi le myalezo and bengizibuza ukuthi ngabe ngiyolithola yini ithuba lokuthi ke silalele konke lokho enikushoyo lana. Ithi ngaphambi kokuthi ngiqale nge noma ngikuhlalele yokuqala i-voice note, ngenze kanje.
No hassles, no frills, it just sounds full of life on 657 AM.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply. You're at 657 AM, radio caring 24 hours a day. 657 AM.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Yebo, yebo, bazalwane saqhubeka indaba ye Radio Pulpit Golf Day. So, 8th of April. Wingate Park Country Club, akube lapho sihlangana khona. Uma uthanda uspenda a day nami, uthanda ukuspenda isikhathi nami, nali ithuba sikunikeza lona. Kune presenter auction. So uma uthanda ukuspenda usuku lwakho noBahle on the 8th of April, noma uSibongile Mfokeng, uMpho Putini, uGiven Masilela, Thompson Mashakeni, Godfrey Mwabi, hey, banenge Pastor Ray Lehodi, wena nje kuzophuma kuwena ukuthi ubani lo muntu noma omunye wabasakazi othanda ukuspenda usuku naye. So nali ithuba, i-bidding ke iqala ngo 2000 rand, meaning ukuthi uma uthanda ukuspenda usuku nami, i-bidding izoqala ngo 200, kusho ukuthi uzofaka u 2000 rand. Uma kukhona omunye athi hayi mina lona o 2000 rand ngifuna ukuthi ngifake u 1000 rand, meaning kuzoba u 3000 rand, yabona ukuthi indlula le ka 2000, kusho ukuthi lo ofake imali ephezulu and then kuphelela ngayi uyena ke umsakazi ozospenda isikhathi naye. So ayiqala i-bidding bazalwane. Ya kuzobe kumnandi usuku nje esizoba we'll be having fun, you know, and then sazane kangcono ngoba sigcina la emoyeni ukuthi sazane. So on the 8th of April asihlangane eWingate Park Country Club. Okay, njoba ke ngithe asisebenzisene leli hora as a healing hour, ethi ngithatha umlalelo oqala lana. Sawubona dumelo semoyeni. Sawubona ma.
Njani?
Ngiyaphila, wena unjani?
Ngiyaphila impela, uSara lo khulumayo.
Iyama
Khambule.
Mhm.
Yebo, yebo, usibonile kodwa nithi bathi igama lami uSara.
Oh, okay.
USara, ngoba uSara useBhayibhelini, yabona
nje yazi. Yebo.
Ebhayibhelini mara uDenise yazi. Yeah.
Yeah. Kunomsindo kunomsindo lapho
wena. Isingafule.
Oh, iradio i-on. Iya, ngeke sikuzwe.
Yeah, ngeke sikuzwe.
Ya, icishe ma. Ya. Okay. Ya, ya. Now, ngikuzwa kahle. Crystal, ya.
Okay, sikahle. Manje ngithanda ukubeda lapho moku ngizokhuluma nge forgiveness ukuthi ipowerful kangakanani.
Yes.
Yes, for mina i-forgiveness is very powerful because sometimes you go up to you pakela umuntu ongazini ukuthi umgwadele lesend.
Yeah.
Mina ngisane khona ngi testimony yalo ukuthi mina ngidinga ngahlukumezeka ngaripwa mina itness. So healing yani azange ngithile ngokuthi nje kuba yes ngaya kubo counseling yakho ukuthi ukuthi but still ngine anger ngine bitterness because ebusuku ngangikhala imfanele ube manje ngize ngiphendule ngishuthi I'm still ending ngikatele lo muntu lo ngilisile lesend.
Yeah.
But in many foods, you feel like it's a real life. You are normal, you are right, you are saying, you are low, you know, only you, you are.
Yeah.
But you say nothing, it's in cooler manji, but you couldn't know, because you couldn't cool as in, you can't tell you, you can't feel like you manji. You feel like you manji, you know, you feel like you can't for you, say,
yeah.
Yeah, the million courses, but I thought that blues that day, there's something, it was 10 man, it's, you know what, Sarah, forgive yourself and forgive that person who you please. Hey, it felt so hard, but you know what? So what I'm trying to say is forgiveness is so powerful.
Amen.
Because sometimes we both even walk off, so we go psychiatrist, you understand?
Yeah.
See, you won't get, you get more medication, you understand?
Mm.
So that the medication, I mean, like, it's the end of my psychiatrist. So what I'm trying to say is forgiveness is so powerful. It heals you. It's
yes.
Nice, yeah,
but
because I'm going to say
ngikuzwa kahle yazi ngikuzwa kahle sesara yes forgiveness is powerful in fact forgiveness is medicine oyidingayo ukuthi uphole la ngaphakathi enhlizweni
ngiyabonga sisahle
yes thank you mama
thank you bye
bye yes bazalwane empeleni we are not born to be victims of our circumstances but victors of our circumstances so ezinye izinto lezi kumele nje sithole i wisdom kaNkuluNkulu ukuthi sihendlela kanjani ngoba sometimes the devil usebenzisa those challenges ukuthi egcineni zikubulale and then sometimes ama challenges esibhekana nawo akusukuthi nje asibulale kodwa simethembe uNkulunkulu ya uyasholana ithing bone all right ithing buyele kulawa ma WhatsApps okuthi bengicelile ukuthi sishareleni izwi ithing qale ngalena yaka sisilungile Madinani uthi good day sisibahle my message for today ithim how amazing that we can submit ourselves to God and he will come near to us think about it He is the God of the universe, the creator of all things, and he chooses to come near you. Usharela la from Incwadi kaJames 4, verse 8. Come near to God, and he will come near to you. Thank you so much, Sister Lungile. Inamandla ngempela lendabam. Ithi ngiye la ku Ithi ngicela silalele nansi enye if voice note izothatha isikhashana bazalwane it's almost 10 minutes yeah
Angibingelele kwena sisi bahle enhlapho nakumlaleli ekhaya uRedo Pulpit lamgama ngingibonga ngosi ngokamkhonza ngilapha endaweni yase-Piet Retief eMkhondo. Ngiyafisa nje kafushane bazalwane ukuthi nami ngishare nandi izwi elitholakala lapha encwadini kaJohane chapter 11. Sofunda nje amavesi azothi kuba maningana, but I will try ukuthi ngibe mfishane. Likhuluma ngendaba yokuvuswa kukaLazaro. Kunamandla uNkulunkulu awavezayo la, kunento uNkulunkulu ayivezayo la, kunezinto uNkulunkulu engicabanga ukuthi umlele ekhaya zizomsiza kakhulu ukuthi uNkulunkulu esimkhonza unamandla okuvusa osekufile akuvuse kuphile, obese kunesikhathi sekunamalanga sekuneminyaka kufile kodwa uNkulunkulu akwazi ukukuvusa kuphile. So funda lapho verse 3 uthi ngakho ke odadewabo bathumela kuye bathi inkosi bheka lo omthandayo uyagula. UJesu sekuzwile lokho wathi lokhu kugula kusikho okokufa kodwa kungenxa yenkazimula kaNkulunkulu ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayemthanda, wayebathanda omata nodadewabo noLazaro. Ngakho ke kwathi ezwa ukuthi uyagula wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe asibuye siye eJudiya. Kunendaba kulendaba mlele khasi yathwala ukuthi uLazaro wayekade ongumhlobo kaJesu and abodadewabo uMartha noMaria sebayathumela uJesu kuyosho ukuthi Jesu lo omthandayo uyagula. UJesu akagcini nje ngokuzwa kuphela kodwa uyaphendula uJesu uthi lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kungenxa yenkazimula kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. UNkulunkulu lalela, kunento ayivezayo la ukuthi noma egula kodwa kunento uNkulunkulu afuna ukuyiveza ukuthi kukhazimuliswe amandla akhe. Akagcini nje lapho kuphela, ujike akayi ukuyobona umhlobo wakhe ogula okungulazaro ukuyomsindisa kulokho kugula lokho, ngoba uzokhumbula ukuthi uNkulunkulu uJesu wayekade baphulukisa abantu, ebasiza abantu abagulayo, bephila abantu ngaye uJesu la ayahamba khona ngaleso sikhathi. Lapha bayathumela bathi umhlobo wakho lo mthandayo uyagula kodwa uJesu asimtholi eya ngaleso sikhathi bemtshela ukuthi lo omthandayo uyagula kodwa uthi akaguleli ukufa. Kusesithola lapha kuverse 6 ukuthi esekuzwile lokho waqhubeka wahlala izinsuku ezimbili. Nkosi yami lalela, uJesu esembizile, sebembizile kodwa uyaqhubeka uyahlala izinsuku ezimbili. Akagcini nje ngokuhlala, emva kwalokho wathi kubafundi bakhe abaye eJudiya. Kanti Jesu awuzwanga yini ukuthi lo omthanda uyagula na? Cha, uzwile. Kodwa khumbula phela ukuthi utheni. Uthe lokhu kugula lokhu akusikona kokufa, kodwa kufuneka kukhazimuliswe amandla kaNkulunkulu. Asigijime siphuthume lapha kuverse 21. Lithi wayesethu Martha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga angafanga. Khumbula uLazaro la wayekade esefile esenezinsuku ezine encwatshiwe noma embelwe, kodwa bese uyafika uMartha kuJesu uthi uma ubukhona umnewethu nga akafanga. Ngoba uzokhumbula uJesu mangabe ehambile nabafundi bakhe beseJudiya sebeyabuya, uzakhumbula ukuthi nangu yabe ngibizwe lapha ukuthi umhlobo wami uLazaro uyagula, ake ngiye khona. Ngoba wayekade sazi uJesu ukuthi sekwenzekile lokhu bekufunaka kwenzeke, icebo likaNkulunkulu selenzekile, noma lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi kwenzeke sekuzokwenzeka-ke manje. Ngoba wayekade sebaphilisile abantu, ebakade sebalaphile abantu bephile, kodwa ngenxa yokuthi kwasekufunaka kubonakala ukuthi nosefile iy'nsuku sezizini embele uyakwazi ukumvusa uNkulunkulu. Yingakho uma ngabe sefika uMartha uyazi ukuthi uMartha kube wena uJesu ubukhona, ngabe umnewethu akafanga. Kodwa siyamthola uJesu ethi ufunde uverse 33 ethi ngakho ke uJesu embona ekhala nabaJuda abafika naye bekhala wabubula emoyeni wakhathazeka wathi nimbekephi na. Lalela, uJesu uzawufika buze ukuthi bakubekephi na. Uzathi mangabe buya uJesu empilweni yakho uzobuza zonke lezi zinto ocabanga ukuthi sefile wena empilweni yakho ukuthi kuphi na. Uzofika uJesu ezozivusa lezo zinto lezo. Lithi bathi kuye, Nkosi, woza ubone. UJesu wakhala izinyembezi, yiba ngumhlobo kaJesu. UJesu uzokhathazeka ngabe, yiba inhlamvu ngeso lakhe isho njalo incwadi kaZakharia uchapter 2 ufunde uverse 8 lithi wena uyinhlamvu yeso likaJehova uverse 6 uthi ngakho ke abajuda bathi bheka ukumthanda kwakho okungaka kepha abanye kubo bathi lo owavula amehlo eimpumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na lalela abantu noma bazi ukuthi uNkulunkulu wakho uyaphila bazobona ngazathi akasebenzi beze bebuza ukuthi uphi kanti lo uNkulunkulu wakho omkhonzayo akusho ukuthi uNkulunkulu akekho mlele ekhaya lalela uNkulunkulu khona kodwa uNkulunkulu kunento afuna ukuzoyiveza ngenza kwengicabanga ukuthi isimo sakho is beyond repair lalela uNkulunkulu our God is able to repair uNkulunkulu wethu lalela yakwazi ukudala into ebekade sifile ayivusa lithi ngakho ke uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lalingumhume kwakukhona itshe phezu kwawo wathi uJesu susani itshe uMatha udadewabo wofileyo wathi kuye Nkosi usenuka ngokuba sezizini lalela noma kuthiwa sezizini noma kuthiwa semingaka iminyaka noma kuthiwa sekunuka noma kuthiwa sekunephunga elibi kodwa uJesu namandla okuvusa okufileyo angiphuthume ngivala uJesu wathi kuye angishongo yini kuwo ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na lalela uma ukholo uzoyibona inkazimulo kaNkulunkulu empilweni yakho siyiphi lesi simo leso wena ocabanga ukuthi ngeke inkazimulo kaNkulunkulu ibonakaliswe phezu kwakho na lalela lithi izwi kaNkulunkulu verse 41 balisusa itshe kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi baba ngiyakubonga ngokuba ungizwile bengazi mina ukuthi ungizwa njalo kodwa ngenxa yesixhuku esingiphahlileyo ngishilo lokhu ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumeleyo lalela uthunyiwe nako yakhe impilo uthunyiwe esekushilo lokho esekukhulumile lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazaro phuma waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nginezandla lalela noma kuthiwa yini lekade iboshiwe noma kuthiwa yini lekade isifile uNkulunkulu esimkhonza unamandla okuvusa okufileyo uNkulunkulu uthumile ukuthi lalela sikutshele ukuthi lokho okufile ocabathe ngekusavuka wena kunamandla okuvuka khumbula kuphela ukuthi wenzani emathambeni ayisemhlophe encwadini kaHezekiah chapter 37 kizwi kaNkulunkulu singamathambo kodwa uNkulunkulu wakhuluma wathi kube khona isiprofet wathi akukhulume amazo prophet ukuthi amathambo akumile inyama akumile imsipha mlayele ekhaya ngivala konke lokho ocabanga ukuthi wena kufile kuzofuka uNkulunkulu simkhonza unamandla ngiyabonga kakhulu ngixolise ngokuthi ngilula kakhulu sesibahle kodwa nje indaba isenhlizweni yami leyo ukuthi uNkulunkulu simkhonzayo unamandla okwenza izinto ezinkulu unamandla okuvusa izinto ezifileyo never give up mlele ekhaya uNkulunkulu unamandla uJesu Kristu waseNazaretha esimkhonza unamandla
Wow, siyabonga kakhulu la kubaba umkhonza ukuthi asishelele izwi ngempela uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla uyakwazi ukukuvusa nalokho okufile ama scriptures owasherile nathi kulentambama nawo mahle kakhulu njoba bengisho bazalwane ukuthi leli horo asilisebenzisene as a healing hour and wona lamazwi abasherela wona la abafundisi ngiyathemba ukuthi ke ukhona umuntu ophilayo ngawo o umuntu okuwukuthi mhlawumbe izinto bozibona ngendlela enegative uyaqala manje amehlo ayavuleka uzibona lezinto ngamehlo manje a positive futhi siphinde sithathe futhi nawo omunye umyalezo
greetings in the wonderful name of Jesus Christ bahle ukhuluma noLindiwe wakwaMsuthwana eSlovo eSprings inezwi lana engilitholile namhlanje elingibusise kakhulu lapha yana ku First Samuel chapter 1 ngaqala nje ufunde lapha ku 13:14-15 isizulu lifundeka kanje uHana waphendula wathi hayi Nkosi ngingowesifazane ohluphekileyo angiphuzanga iwayini naphuzo olunamandla kepha bengithulula umphefumulo wami phambi kukaJehova. So ungazifundela nje uqhubeke nalo. Lingibusisa kakhulu ngoba kahle kahle inkonzo namhlanje besifundiswa ngokukhuleka ukuthi uma uhlala emkhulekweni uba ne relationship noNkulunkulu uNkulunkulu kunezinto azirevealayo empilweni yakho ungakaziboni wena but uba nemibono ukuthi khona into ezoyenzeka ingakayenzeki so uNkulunkulu ukulwelwa ezimpini ongakazazi ukuthi zizoba khona just because uhleli kuye emkhulekweni we need to kusika uNkulunkulu ngokukhuleka ngikhumbula bahle ngomunye unyaka uNkulunkulu wangivusa umoya engcwele ebusuku ngabo 12 ngangibuya kunight shift that time ngangisasebenza ngibuya kunight shift ngilele so umoya ongcwele makangivusa ukuthi vuka ukhuleke kunanto ethi mose ngiphethe ubuthongo ngikhuleke kanjani ngiphethe ubuthongo kanti that moment kwakwenzeka ukuthi my younger sister ongilamayo wangena ku-accident same time leyo wayi-involva ku-accident mangivuka ngikhuleke sengithola i-call ukuthi sisi wami usesibhedlela ungene ku-accident so ngifuna ukusho ukuthi umoya engcwele kunezinto akutshela zona if uhleli kuye emkhulekweni so ngithanda ukusho encourage abazalwane ukuthi masihlaleni kuNkulunkulu masihlaleni emkhulekweni iba ne-relationship noNkulunkulu uzokwazi ukuthi uma ukhuleka uNkulunkulu uyoshesha ukukuzwa it's not ukuthi uNkulunkulu uyaphuza ukuphendula no kuya ngokuthi wena approacha kanjani uNkulunkulu emkhulekweni ngiyabonga mama asifaneni noHana uHana wahlala kuNkulunkulu wakhuleka lapho sebathi khona uphuzile udakiwe wathi laphendula khona uthi angiphuzanga ngithulula umphefumulo wami kuNkulunkulu cause uHana there's a time la wayethi mayekhuleka khona kwakungasazwakali amazwi but kwasekunyakaza indebe zomlomo kuphela because wayethulula umphefumulo wakhe wayethulula umoya wakhe kuNkulunkulu through prayer and then uNkulunkulu wamuzwa wasuyasivula isibeletho sikaHana amen and amen ngiyabonga
Amen and amen. Siyabonga kakhulu kuMam Lindi. Ngempela bazalwane, we are powered by God and uthando lwakhe guides our steps. Thina nje kumele simethembe. Don't underestimate your potential and don't look down on yourself because of mhlambe your current situation. No. Wena nje bhekisa amehlo akho kuNkulunkulu ingakho bengisho phambilini ukuthi we are not born ukuba ngama victims because of ama circumstances wethu but singabanqobi bazalwane and sinqoba ngaye uJesu Kristu ngizophinda futhi ngibuyela lapha kuma WhatsApps kodwa ke sifunde lekuqala uthi sawubona sisiwami ngilalele It's true ukuthi we can't drink poison and expect others to die. Yebo, iqiniso lelo. So musa ukuphuza le poison ye bitterness, musa ukuphuza le poison ye unforgiveness ngoba egcineni wena ozosafara and then thinking ukuthi ulaya the next person. Ithingi thathe nangu Deborah Fraser ehlabelela futhi ekhuleka kuJehova ethi kena morena pelong tsa rona.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of life.
Re a kopa ntate siyakhuleka ake okene dipelong tsa rona Deborah Fraser isikhathi ke sithi 1653 ithing phinde ngidlule ngeminye imyalezo la umlungisi uthi uthanda ukushara nathi iscripture from incwadi ka 1 Peter 5 verse 7 casting all your cares all your anxieties all your worries and all your concerns once and for all on him for he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. 1 Peter 5 verse 7. Siyabonga kumlungisi ukushara nathi lelizwi. Ferdinand. Yeah. Okay. Oh, sengidlulile ngomyalezo wakhe. Yeah, ube supporter le ndaba ngisho ukuthi ungeke expect umunye umuntu afe ukuthi uwena odlile ipoison. Omunye la uthi greetings, maid servant of God. This scripture always reminds me that nothing is impossible to God, for he really cares about us. Yeah, ilesa scripture saka 1 Peter 5, verse 7. Amen. Mfundisi Patrick, Okay. Ferdinand, uti ushera nati, Ihubo 31, verse 1. Ubusisiwe o loyo isiphambeko sakhe sithethelelwe isono sakhe sisibekelwe iqiniso ngempela Psalm 31 verse 1 ake sizwe ukuthi ke uthini la ukhalimambo
Sawubona nkosazana nomfundisi siyabingelela nabalaleli be Radio Pulpit nomsakazo wetindzaba lethokotisa manje ke ukuhlela umuntu angaphelanga emoyeni kuba ngakuthi umuntu abe nezondo mhlambe abe nodlame la ekhaya ikakhula bobaba livame kuba khona udlame ngenxa yokuthi ubaba uyathukuthele kana akathukutheliswa ile nto yenzeke manje le nto ahlala zile enhlizweni yakhe lezazikubhangile la ehe nabefundisi umfundisi uye naye abe nodlame aphile nje kodwa umngane lo unebandla angaleduzana naye kamfuni akwamundwana umlave munhu loyima manje yabona ke umfundisi ahlala angaphilikahle mbambaye lokungaphilanga kahle emoyeni sekumenza ukuthi angasakhona ukuhamba noNkulunkulu noma uNkulunkulu angasakhona ukuhlala kuye manje ngoba sewufana nembulali khani mabukhoza
share our passion for life on 657 am
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or whatsapp 0674297564 or go to radio pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Berger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply. From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
Isikhathi ke sithi angidede njengoba ke kuyimizuzu emthathu ngaphambi kwehora lesihlanu ngiyabonga kakhulu lapha yako Kalimambo ya ngezo abantu abaningi bakhuluma ngayo indaba ye-forgiveness yebo ukuxolela yinto ebalulekile kakhulu kodwa ngeke ukwazi ukukwenza wena uwedwa udinga umoya ongcwele udinga uNkulunkulu ukuthi ke akusize kulokho so ngiphuma nje engingakusho ukuthi musa ukhohlwa ukuthi your source of life ubani nguNkulunkulu our source of life is God bazalwane so we need to submit ourselves fully emandleni akhe and he gave us a manual okuyini okuyizwi where we can charge our souls
where lapho thola ukuthi we are down and out. For example, ne ngisho le ndaba, imagine your life as a dead phone battery. Una charger lana ne, and leyo charger ayina the socket to plug or to plug in electricity. Lana into engizama ukubonisa yona ukuthi yes uyaphila, but impilo yakho it's like having life without a source. Ingakho ngenza iexample ngokuthi you have a dead phone battery and then une charger without the socket to plug in for electricity. So izofa leyo phone ngoba akuna la uyicharge khona. So thina sicharge kubani? KuNkulunkulu. Thola amandla, thola ubuhlakani, thola ukuphila, thola konke kuJehova. Ngicela ukuthi ke ngiphume uzongena u Pastor Rayleigh Hodi uzoqhubeka nawe njoba selizoshaya ihora lesihlanu until 7 o'clock. Kusasa ke ekuseni ngikhona 4 a.m. until 5:30. Angikushiyi wedwa, ngikushiya nalomhlabelelo kaMotswedi ethi It is over.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
You are with Radio Pulpit AM 657, your daily companion. My name is Ephraim. Would you like to know how you can reach more audience through various advertising platforms? Contact me on ephraim@radiopulpit.co.za for more information on our tailor-made budget-fitting options. Wishing you a successful and blessed year further.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805. Or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles DeToy and Danny Bambini, are ready to connect with you today.
Download our app now and listen to us wherever you go. Available in the App Store and Play Store.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.